Zero DB. Shamsi on the beat. Come on, mommy, when I figure in the sokoneze muntu. Uga kwaza kwaza. Uga kwaza kwaza. Uga kwaza kwaza. Uga kwaza kwaza. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwaza kwaza. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwaza kwaza. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwaza kwaza. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwaza kwaza. Nati home go make him thirsty. Oh, go shake with shame. Manga miss your birthday. Hello, who can get up and switch all your butterfly? Baka silly tibbing and big who's a man to buy. Who a gang is a maipo, manga chimuzera. Hello, goody dance yako, he was in my pera. Disco light, mami, gamungwera. Manya mata bonzo mklabu, nigu yambo vera. Bakuti wena, nenga chite, chita tabe, tenga na chidunku. Wena, nenga chite, chita tabe, tenga na chidunku. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwasa kwasa. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwasa kwasa. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwasa kwasa. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwasa kwasa. Na DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba gafiniku. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba gafiniku. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba gafiniku. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba gafiniku. Once a mama konda mami kulibe ya mukana. Kulibe yanga fika cool story ya musana. She got the top of body wonga fuck you palibana. Wamu yopa wonsi ya kabinda wakashana. Na Sophia dressing a malesi. Mama kuya wanti mama blessi. Aka fika nishi club yonsi shot it down. Ine nengo langa nele kuti my pretty bum. Kali tick tick tock. She's about to detonate. Mami line the fool ye bafuna try to dead. But she don't want nobody but me. So I give her everything that she needs. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwasa kwasa. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwasa kwasa. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwasa kwasa. Nimsana wega wea notu manja. Uche dansi ya ulasani kwasa kwasa. Na DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba gafiniku. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba gafiniku. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba gafiniku. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba. DJ kwesha virimba gafiniku. De mama de upside down. Gali de mama de upside down. Gali de mama de upside down. Gali de mama de upside down. Mama day, gali day, mama day, gali day, mama day, gali day, mama day, shoes you, big boy, upside down.